ndaze ngulabye ne mu byonkoze byonna nsiza kuddamuza kubeera naawe ne mu byondaze byonna sagala yadde okukwesembereza nze nfiiriddwa ebirungi ne njagala nkulaga ebirungi nfiiriddwa obusente ne njagala nkuwe ku busente nfiiriddwa essanyu lyange nfiiriddwa nnyo budde bwange
Twitter, when Peter and Nakuja left, Peter and Nakuja right.